Radio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bar sappo e tati lewru janvier jena yambe jaɓɓiri masilimaji sappo les maisons de la presse Bamako juttinonoɗo kabaruji ɗi umoro wikalo. Ce grave on compétitif de fête de cédia wonde be kolliti wide botuma mobe ngadi Bamako do wattu jono be ngadi noddango fewde dum won lami be lamu hakkunde jottino so wotiji dan ngad le leti mi din dum lato wotiji labudi ko wiya pese ko nayri bangal habude e nyaw do yoro raneru ndu dum timmi le ndi ko kambe doktoro en wonbe le nokkobe kolliti wir dum tene non mi titi dum wide kabaruji di dokkono mo le beme ande to en jarande lamu gusika nyafa jottuda le lamu ansongo wiyama yimbe le hewbe kanyen gonde yopputon nokkule mudel do wayde jam e tejere wattu jono be ngadi noddango tinno be paabe ko yaawi di wono semba kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hedaade hollitindi wiide fedde nebnodirde sedia wonde jahol mabɓe ley ngallure Bamako nde ɗum timmi kanko Goodluck Jonathan kanko président Nigeria kiɗɗo kanko ardino wakkati nde ɓe garano le leydi ndi jiddi ɗum woni yettinoɓe kabaruji ɓe keñen ɓe kolliti hono koɓe gaɗi noddanguji fewde e laamu hakkundejo ɓe mbi lebbi sappo ene keddiɗi ƴewta yal hono wottiji laaɓuɗi kani wadde le leydi ndi keɗɗemo kanko général Franci Bihan Hanzino kanko omo wonno e ɗum woni yimɓele natoɓe le leydi meɗen ndi komo fido hendo fatitan Mamadou Sama Seku.
La mission a encouragé
la bébé ndardi fa hande gouvernement transition o timminde e Martine Kumpa e golleji facintinoji kala golleji hande hunchinade hore le wattangul hakilo wattu mu transition o sartana lebi sappo jettidi hewti golleji transition o na hani fili dabare wuteji labudi nelabe ndardi lam ko bébé wattande hakilo sanne kala ko hawra e domu dun le botu mawdo leddi ndu fuf bangal jogola wuteji di bangi goddo dun kambe nelabe sidawbe na wembani imadraji di wadede bangal jambi ciktadi do lamu kobe leedi ndi den no kambe nelabe ndardi lamu kobe tabadi sanne siraji handi nawtrede e lehno dido imadraji mo wadedu e do labal e tedingol siraji to monto en
respect des droits humains
yoga andambe kabaru politique le leedi meden di kollitiwde ko nayri bangal woteji di dum hulbini sanne dum o hani laberde le nokko le majjum bi fu fota hono ko ministere en be ngada kuma daw ngabe le ko boya ko non kanko balan jekite litere wiide do tawedo fo wisidi yaw ana wayi billude yalla woteedi an laba leedi meden di kedde moko mo sifido hen de lamu hakkunde je waddi leedi ndi fu en ji mangal pade embe danyamobe cubi na kambe ko he mabbe jodiki e sallinguro o le ko dabbino ko wo mangal pade en joppube tini ngay jati so ngari jodi do lamu o dun ne dum wana kesum le nokko wattu jono jamanal wayi jondiradi dum sabi de ko joddine gouverneur en heebe le region ngaji di ko buri hewde mabbe fu yo mangal pade en non mangal pade en kani en landinto woteji di sidi yawo wattu jono o darto hen darne mudum diawan yalla hon hani billirdebe yalla woteji di ana laba jamarnde fur taweli hen gido kabaruji fo do mba hebde dun do beme ame andi to dun page Facebook kanya compte Twitter studio Tamani ko nayri bangal pese faabe cakko nyawdo raneru ndudde do pese de timmay no dogotorobe kollitiri wiide be mi wattu jono ko yaata pese udinaaji sappo e goono wodi do Bamako do le ko warata ko duuji sappo e jollewru janvier do be domti ko yaata pese million le nokko di do kabaruji be penni don caggal ko dum mata le beme ande taw ko wiya de do pese timmili liidi meden di kedde mo kanko docteur Ibrahim Jarao yo goto e dum wallami be hono kabaru cialal le liidi meden di ko mo sifi do hen do faccitango
le wakkati mo wonɗen joni o mais voilà pikkil haɓani ƴoru danero antitirteni BCG joni wakkati ñaw coronavirus o leydi hano nellude en pikkil muɗum ni ana antitire copenac ɓe wi imma ko lanaji ana tiɗɗi le wakkati jonijo saabi ñaw coronavirus o ga ɗum e tawede fou ley Bamako e maggal muɗum meɗen jogui pikkiriji ujunaji sappo e goho ga ɗi wawa tufude Bamako fo e maggal muɗum pikkirin timmay de woni gani heltal leydi ndi fo e da muɗum keeñe wakkati salfana pikkiri ana hani yettade noon mali ga ga lana heɓaka wadda ɗum ko yoppiɗo fa e lewru janvier balɗe muɗum sappo e joyyi mi waɗ imma daraji yalla meɗe heɓa pikkiri million goto ɗum ana hawra e paquet ji ujunaji capanɗe jeegon e tati
hollitindi wiide ɗum woni kamɓe golloɓe le fedde nde noddire UNESP le leydi meɗen ndi ɓe gaɗi darde mabɓe nokku goto ɓe mbiɓe kaja hokkede jenariji mabɓe ɗi wakkati jono caggal hono ko ñaw coronavirus o dumatali nokku ɓe mbihi e mbawi hokkede ɗiɗo jenariji yimɓe lo wonɓe lisa halleydi meɗen ndi woɓɓe mabɓe anni gatno dangguji fewde e jamare nde tinno faabe holli tan wiyede ɗum woni yimɓe lo wonɓe li laamu gawo kañum wonɓe li laamu Tumbutu nokku noddirteɗo an songo li laamu muɗum kañum li laamu Gosi hewɓe mabɓe aɗa gondi yoppude nokkule muɗen dow sababu wayde ndenago ko woni tonko fa keɓen famtade keɗɗen ɗum woni kanko Mamadou Sama Sekou e sitan Sidi Bé
to Gosi toon li laamu Tumbutu addadu e guɓeɓe wakkati juni o ana ɓuuri 4 galleji eɓe heƴaɓe laamu toon ɓe ndenno e wimaɓe yo batte wadi ndenago e leyɗiɗo nokkuji ɗi Moussa Agg Hamala gotanaɗo Gosi waɗani ɓeɗo e guɓeɓe noddango faabaji
yimɓe yettuɓe gelle mumen ne ko hee me fof golloɓe daabaji hannde mi jaɓɓi gen ko yettoto 4 yimɓeji ko joppi gelle men warta amen ga beete fof torra ji ɓeet toon ɓe yimɓe ana hani wallede
nono ko noon dunno to an songo tonno ley laamu gaw yimɓe le communingaji jeɗɗi cercle o dogi iwde nokkuji mabɓe yaade ley ngallude an songo heƴaɓe laamu toon ɓe holti wiide ɓe ɓuuri 10 yimɓe le egguɓe le cercle o
hannde nde saara an songo ɗo torraji tan won ga yimɓeji ana dogga yoppa gelleji mumen wara jippotto amen ɗo tan wonko deƴere woni seedan ga meɗen hulni kuɓeji ko ɓatti amen sa ƴeewi ɗum commune te sitta ane muɗum yaade commune watta guna e commune pina hama ɗe nokkuji beede fou yimɓe ana ɓotta kaake mumen ana witta
ana wara balɗe yogaji hannde jamare an songo waɗno majere yalla hetagol ndenagu le nokku mabɓe e le yilaji mabɓe ɗi ɓe holti wiide yo habitiɓe leydi Mali ɓe yalta le nokkuji mabɓe soni ɓe mbawa darnade ndenagu jamare nde
wattu joni o motoji taxi ngaji ɗiɗi jahata ɗi kewa le ngallure Bamako nde yimɓe le hewɓe kañum nawtirto ɗiɗo motoji fa yetto worɓe rewɓe kañum sukaɓe janggoɓe fa nawtiro ɗiɗo moto ngaji taxi ngaji ɓe kollitiri ɗum yawi ɗum yafina golleji mabɓe ɗiɗum kamɓe dorbotoɓe mobilaji taxi wonɓe li leydi ndi ɓe kayɓe kolli metti mabɓe saneno oɗo golle worri Mamadou Sama Sekou
ɗum pama fe madaraji ngareteɗi e ley kabar transport ngalluje e leydi Mali ɗe ɗum woni ko wuyti donnoɓe taxi ɓe bangal kiram hakkude mabɓe moto taxi ɓe joɓata fe usuruji ɓe holliti mette mabɓe
jomiraɓe mobilaji ɗi ɓena hani ɓamɗe stalki fuko séria haali assurance ane muɗum wiyete ane muɗum mel mi wawa balde ɗi sériyaji mi ɓamaɗi talki fe da muɗum dey dogino moto wara wiya kañum teeta ami client men ɓe ɗum wala hunde tentere mi yimɓeami ko heewi joni ɓamta taxi sabdina moto taxi ɗi heewi sanne ɗiɗi tiiɗa
keɓɓal ana sanne e ley oɗo golle o ɗum woni ko holti donnoɓe moto taxi ɓe ka noon ɓe holti wiide donnoɓe mobilaji taxi ɓe ana waɗa gidaɗi fewde mabɓe sato foof
avec les embouteillages
sa ƴeeba jama hewrle jendi ɗi mi ɓoyti coggu am on joni yalla client men ɓe ana seeyo ɓe tonde amen samoji tawa meɗen dogina yalla fof men heeɓa torraji mene mi wawa ɓamde ko ɓettoto neɗɗo goto ga a tawan dogino taxi ɓe ɓene wawa ɓamde ko fottaji ɓe tatton so luumo ana woodi fewi goto toñta kon fewi goto dogino taxi ana wawi hannde kilian muɗum 500 nokkuto yaata minen dogino motoji ɗi meɗen wawi haalde 300 le on wakkati dogino taxi on ƴentiɗo client amen o fa machine bini o
so bangal jamare nde goto foof no yiiri oɗo sifa kesso transport o
ane wawi jiɓude moto taxi Bamako mo wala plaque so a naa ɗum a ancitta ɓamɗo ma o a annda to o gollata min mi ɓama moto taxi ɗin sabdina ina yaawi yogaɓe ana wawi wadde hoore mumen dogino moto taxi de a tanɓe
wuyɓi e dow wayde sariyaji kabaru moto taxi darta kita fun e wi hojotoɓe hewɓe fadde kabaru muɗum dawre rafi kawrol hakkude kamɓe ɓamamo e yimɓeɓe nattake jaati dow ɗati mawɗi ɗi
hollitinde wiide ñaw corona virus o le leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗe keejne yimɓele nogay taton oɗo ñaw o yiya e muɗum en ana hollita wiide du ɗum woni yimɓele nogay jettom kañumen camtana yimɓele nayon kañumen keddi le hen heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ndi yimɓele uynani jeɗɗom e capanɗe ɗe 1600 e jeɗɗom santanaɓe yimɓele uynani joyom e 1350 e nayom heddiɓe le hemɓe yimɓele 1300 fa keɓen kabaruji no corona virus wori keɗɗen Mamadou Sama Sekou
gila ko ñaw coronavirus fuɗɗi ley leydi Mali ko ɓadi 1650 yimɓele tawra ñaw o ana ɓeeɗo jeegom heddiɓe hen le sesref kalabankoro cercle kati laamu kulkoro yo alhaali ñawɓe taton ma nayo ñande foof ɗumni ko holliti ardiɓe suurdogotoro ndu ɓeɗoɗan metta sanne dow yeɓare jamare nde fewde e ñaw o e keñal dun wayde kake gollirɗi jogola ñawɓe ɓe keɗɗana ko heɓani en kalifa guyta e dow fositango Oumar Wagalou
kala neɗɗo cikkitaɗo fuu dogotoro en ɓe gara lando ɗum noon kanko docteur Issa Guindo o hollitiri wiide laamiɗo suud dogotororu kalabankoro o ɓeydi ley hen dow wiide ɓeɗo yimɓele cawninte nokku goto no kaani sawrirede keɗɗen komo sifi dow hen
jogaɓe ne wajibina mi hinno kabar oxygéne tawane minen kala ko woni réanimation gollitorde amen wawana ɗum sohono ɗum wari tan min neddan joomum en ma l'hôpital du Mali ma l'hôpital Ponge ka soni tama ñawu joomum settali sanne min kinotomo min piyan dabare Allah joomum heddolle galle yimɓe ele ana ɗo enne hertanaɓe oɗo golle
kanko docteur guindo o holliti metti makko ñalawma hande no owi koɓe kewa toon kaaki koɓe kaani sawrude ñaw coronavirus o waɗi noddango fewti e laamu o keɗɗen komo sifi dow hen
goto e tialaji ɗi yo batti yimɓele hewɓe jaɓanaji jaati oɗo ñaw siɗala muɗo mumin jelli yo bilte yo kaaki gollirɗi ley kalabankoro ɗo min darti fami tampi min dokke ko wiyete ambulance médicalisé payso laate mobile mum gotel sona ɗum kayi ɗiɗi muɗum min kasidini ga en nokku o ana yaaji sanne ndenno min jittiraka nawtorade ambulance uji ɗimin jogui ɗo banggal ñawɓe heddiɓeɓe noon tun mi nawtorto ɓe covid ɓe ɗinne hana
laaɓeɓe suudu dogotororo ndo kolliti wiide ana gonde rewde ɗati mbiyaɗi fa ñaw coronavirus o rentire ka saɗa wara fa nata wona ɗum woni ko jetta le nduɗo suudu dogotororo ɓe ƴewata gulefi maɗa ɓe mbajjimpintama sina lotira juuɗe maɗa sabunde dow
jonka e juttima landol hannde ngol jaboto professeur Akouri Ag Ignan horejo gollirde humanide ñaw covid 19 leydi Mali.
Allo professeur, quand
est-ce que vous avez demandé les malindi heberta vaccin mudu
dose de vaccin
lawi de fi wattu mande les malindi heba vaccin mudu ko hani gollede fuf les malindi golli yalla dido vaccin ngaji na hebe dannom ne gondi tan lumude di nelde to en timata acte covid hande ka pat jegi ton tabade wajuji docteur en yalla rewnude ko amon
figol ballon sans Cameroun le hitane 2021 de be kolliti wiide jaga boule Mali de en jottiki ton mi cetiden winde do yambere fuddan ton le 16 lewru janvier don timma le jeddi lewru fevrier warorndu Mali tawete le gubal gal be noddata angal jokkindiran ton e Burkina Faso kany Zimbabwe fa yotto leedi Cameroun handi silminde de do yambere
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fête leede Europe.
Se grabde en lotne le kredu juto en puddiran no kono de tedo kuri le lamu yoro so holitam wede wattu juno do wono kudde kecce dan gonde hewde lumoji mabbe di sanne tagal ko do nyakuton do nyakuno ton le lebbi ko be kolliti de tamati fa jotto yoda soupom kanyo aubergine en fon hewi ton wattu jone de yafidol le nokko mabbe o gardan do santo holitam wiyete kambe roobe lo wonbe tonbe be gonde faminede wattu jono fa beede ke mabbe ko nayri bangal jaagoji le odo nokka nya ko be kambe gollu tan won fedde woni zende no dete edi konde kanyo won de wadde dido imadaraji se grab dido kabaruji fodo mba hebbe don do beme ame ande to don www.sidiotamani.org non noddi odo numero via mo mere mere 37321 on kebi famu wiide dum won bete hande dande dum won neddo modon ko jottinono do kabaruji de ko nanga odo nyaaga to duaw yo lado ren fa hande to leedi ndi worri no ka fande fande e fe no ko nandir do no do e ser yewtreme de ande an wodi wassalam